ZWAP.com.
Africa Foundation, yeah.
Black. Kila chenye mwanzo hakikosi mwisho. Ilikuwa mwanzo linitesa before. Siku kucha ni mawazo nikaishi umo. Ila sasa nimepata pumziko. Sina mateso, amejua kuniweza na ana mbuto. Oh my baby, I sing this song of victory. Happy, your day imekuwa history. I sing this song of victory. Victory, nili move on. Ivini mimi kweli bado najuliza. Kutoka kule imekuwa miujiza. Angeni uo, angeni malizo. Ni wewe tu umenitoa kwenye giza. Yeah, pikipiki dala. Dala kwa Mungu tunasonga. Siya masiara. Daily kwa Mungu tunaomba. My baby, I sing this song of victory. Happy your day imekuwa history. I sing this song of victory. Victory, nilimu.